studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kebe kabaru jame fulfulde sekirabe hollitindi wide jena yamde sokirdu studio tamani miden tawa e maison de la presse do pomoko do hande alal bare sappo di lewru juin on kompetitif wide fa hande gede no de tirtode azawad kanye no tirtode dum won gacciade fa hande be gondi e memindirde le lamo kidal o dum wadi o do wattu dum won fedde hande jokitade kaldal e kawrangal botma be sappo jeno bo do fuddi do pomoko do fa be jewto wattu jono yalla hono dido golleji kan hebnirede jogal tidalla je gondi hakkude gubede yado gube dido homu fuwani hayfa wiide goddo kanyum fuditi basiji di nokkuno dirted ane fis dun le region kidal dun e tawede fu be kollitidi be jaban surore dun won ko leedele de ngata kuni mabbe ko yalla yite ngani nyifa yimbele jo en kaborde gonnobe do mobilaji dido hollitaamere kambe darti faabe carbo yonki sebe to tumbuto to hollitaam wiide du dun won jabe de nangi o do sebe kanko e chauffeur makko o fur valdinde noddata gawo lamara bore kenya be ngadi kawrtal mabbe faabe kollita yitumo wure hono yimbe mabbe taton keddibe wakande be ngadano majere mabbe de hitande 2016 dum wadi le 12 lewru juillet wakande biyanno be jabanayno lamu hakkunde jojjine le gallure gawonde di wonon sembe kabaruji dum jogini on do bete hande di bismillah modon e hedade to sappo en jeno bo fedde hande jokkitade kaldal e kawrangal le leedi meddi fuddi kenyen do bomako do yoga e halaji di far kan yo wadno golleji mokki di kan jokkitirede le gallure gawonde be jotodu yalla hono laamu hani wirfitirade le gallure kidalde kanyen e lisa ha leedi difu e mangal mudum on do wattu fu min titede en wiide gube di dan gondi e memindirde le badale kidal to sema kanyen do no gube nottirtode gacciade wattu jeno bo gondi e memindirde ton kede kanko noddirte do fa hada al mahmoudo kanko secrétaire général gacci ko mo sifi do he no dido basiji ngadir do fati tango Muhammadu Samaseku
par rapport aux affrontements le
bangal kabar basiji di fedde jukta tonde de dardu gubede muttudi di kaldal hani nawtrede der dabreji kuma di nyufugul basiji di fedde dawral du inade der gollide premier ministre de hani hinade
mise en place autour du premier ministre
o litinde widle o do wattu fu kanje gubno tirtod azawad de do be tipitiki do won dido golleji tiagal be kolliti wide basiji di kambe be ngala tiagal mudum be biibe tawete du honno kaldal e kawrangal han tebrede dum e tawede fu be jaadiri nyalawma hando wide tit allahji ana tongi do no kaldal e kawrangal han tebrede kede kanko no dirtet sidi ibrahim uldu sidati lamido gubal ngal be no dirta azawad ngal goto e mabbe ko mo sifi do hen do fajjitango Muhammadu Samaseku
le comité de suivi d'abord existe
fedende wajemidi tafunno fugul basi o no yawiri dabareji dun piyanama jukitagul golleji di min mila wide be andita kabaru tellaji gondi der golleji di buri tidallaji e basiji no der kala huncangul hor golleji wawande jogala maji tan woni kanyum sona dun kay tale kewde nangudi iwde lutugul seraji yade torraji goddi anniya nyifugul basi o yaddama sabi sima jogi non wuru anafif fadde plateforme tetude de wattu jun o sima bamtinde kasin kambar dun mi holliti wide golleji di darne tafun yalla kedde anarundu na huncana hore kabaru nyifugul basi o dum holitinde anjaaji lobbi yimbe lok moni be golleji di
une bonne volonté des partis
do e tawede fu dum wono gube nodditirtode médiation de suroobe hakkunbe malibe be kolliti metti mabbe nyalawma hande ko de do gube didi cinnide kaldal e kawrangal goddi e memindirde ko be ngadi no dango fode ben homo futtino wawa iblisa mudo be jewto yalla hono yite nge hanin nyifirte kanko noddete do Mohamed Sali Anadif lamido ministre le leedi meden dudu o holliti wiide so ni gede de jawano o do basani nyifirde le ko warta ko be daroto darne mabbe kede ko mo sifi do hen do faccitango Muhammadu Samaseku
toujours nos partenaires
non be mbowirini yimbe lambe imini kasin basi akune mabbe mi metta masane mi sikitke non dun jati kambar dun to ton dal hakilaji nyalam hande o fuf do o do kabar mettudo fawi non kuteji o do basi o mata masane der golleji talkul kawral ngal mulatige sababu civil an hewbe non non biwindi gilla yonter jabbide de mi wartan hendun kasin suni ido basi ji mutali golleji di jarata yeso goto e ko hawra e domun der kawtal ngal yo han kasin wajimbinde be ngottude basi ji di mun tan hore kabar jamarande buddo lata de nugal golleji ndudo talkul kawral batte place am secrétaire général o wattu jun o e do faba ked anarndu ne jogi bawde wajimbinde be tabadi o do anniya nyifugol basi
peut utiliser pour faire respecter le cessez-le-feu
ce crab so ngabbi do be mala me ande ngal o do bayni tirton mi joju modo nono dimi do dido numero ji didi kalon ko jiddon chapande jeede joy chapande jeete nay sappo go sappo go chapande jeede joy chapande jeete nay sappo didi sappo didi hollitindi wi ɗum hankeen kanko sebe gonɗo to Tumbuto o wiyama mobile makko yimɓeele joni ene kaɓorɗe kañum en kosifa carboton yonki makko leli mobile ngel jaate hollita wiyede ɓe utti yite fewtude e makko jabe ɗe du nangimo kanko e sofen makko o fuu wattu joni omni lenna dogotorore mawde wonde to Tumbuto keɗe kanko noddirteɗo Yahya Tandina o yo jottinowo kabaruji to Tumbuto komo sifi dow heno ɗiɗo bonanaji gaɗiri toon dow faccitago Mouhamadou Sama Sekou.
Cet après-midi 18h30
kikida ko o wattu 18h30 tiagal ko fedde barkane e l'armée Mali e place Sankore e on wattu goto o mobile gendarme en Tumbuto jabbiki mobilaji didi goddi dunno na jukiti non gel yimbele mobile danwel gel ngoni uditibe yite do gendarme en be cbo e chauffeur mudun gonno der mobile gel e fuf be barmi dogotoro l'hôpital holtivide basi fuf yottaki yonkiji mabbe denno fay goto mabbe heddaki hen chauffeur o kay yalti hôpital jati don e don kay fay goto jukitaki be do jo e marfe be le mabbe ndu woni ko ngadbe bonandaji be guppi jomutu der wuro goto mobile mabbe ngel dunno boni non tun tagal ko be joppi ngel ton woni ko be gartani ngel kasen edi holta wiide yo yimbe le ngaldure den non yo dun dugule en gonbe hakunde amen denno yimbe andambe golle mun en sanne
sappo ɗiɗi lewru juillet 2016 sappo ɗiɗi lewru juillet 2017 hikka woni hitande ɗo woni ko sukaɓe jokolɓe taton ɓe keddi wakkande majere nde waɗanno to gawo to hollitindi wiide ɓe jaɓanayino laamu hakkundejo joƴƴine toon wattu joni fedde nde noddata gawo lammara boreyɓe kollitiɗe ɓe miccitoɓe ɗo sukaɓe ɓe kolliti wiide du ƴewte yalla hono ho jugol hani waɗere le hen fa fame yimɓele gonɓe caggal ɗiɗo bonandaji keñen kawrtal fuɗɗiɗo bomako ɗo hakkunde yimɓele huminiɓe kabaru cuuɗi e laamu o ngal ɗo kawtal faɓe ɗiwto ñalawma hande yalla hono heeƴo golleyɗi kani yaltinirede le hen cuuɗi ɗiɓe noddirta logement sociaux ɗino kani moƴƴinirede ɗum woni le leydi ndi keɗe kanko noddirte Ousmane Maiga kanko laami hono fedde nde noddirta office malien de labbita komo sifido hen do faccitago Mouhamadou Sama
Sekou. Basi fof walla e gollirde OMS nde ha ɗum hattamiɗen jogui tiellaji banggal huncangol hoore heeƴo golle mahgol ujunaji noga cuuɗi hono goɗo heeƴo golle yata caggal immadiraji kertaɗi ɗi gollirde nde wawana ɗi kabaru mahgol cuuɗi kewɗi darande wotere golmin tanki nder hitande 2015 nde wattu joni o hakke ujunaji tati cuuɗi nangudi hakke ujunaji jetti goɗɗi nangudi mahede yo hakke ujunaji tati e temere jitti e capanɗe tati cuuɗi tiliɗi mahede nder dental nokkuji hono tabakoro kati e Bamako ndenno ɗiɗo heeƴoji golle kertaɗi keɓali feewi almusaɗaji kasintinaɗi ɗi saabi ɗum wattu joni o luttodiral ana hakkunde bawɗe amen nde e pellital huncande hoore goɗo heeƴo golle kertaɗo
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
grabu jurnire jeelodo ne les réseaux ngaji meden di ono hettobe studio tamani miden jahata miden beede radioji joddirde amen di kasen holitindi dum beedi he radioji nay tiagal radioji di min joggi di dum won radio no docteur Abba FM to yoruto radio Orona Koro radio Badenya FM no kono docteur do Kalana Kanyeto Minya FM Fama Keta no kono docteur do Kalongo se urute ngardan faado segudo no kono docteur do Joro holitan wed nyalawmo hando yimbe le ngobbe tombe be mbi duubi di ko be tayki hitan hikkande nokkule dum won do lanaji di fa yetto pinasiji di garato do be biide do nokkule idum yahatan wattu jono idum bona yaade sukab jokolbe gombe tobe be ngadi ton kawrital mabbe fa tuttindira do hen hakkila tiagal mudu be martini kumpa lamo wono dido golleji ngorri se urute ngardan faado sigaso do ko yaati yimbele chapan en jeegom dun sukabe jangobe kabaru dogotoro ko kany en gondi e wadde ton wattu jono imugol fa yewto sukabe be tit allahji goni e mudu e wayde nyamde fa hara be do sukabe ittilibe jande wattu jono san ekkito golle hulitaade be jahale dogotoro do be jewto yo sukabe ngala hitane fa yotto yo dun duubi joy dido golleje be kan gollude dun to le jonte didi se urute ngardan timminire faado yoro so do fedde de noddata finance kom wonde leleedi meɗen ndi hollitaged eɓe to yoro so to wattu joni le laamu sikaso le majjum ɓe jeehiɓe ƴewti kon dogotorojo gonɗe toon ɗe wattu joni ɓe pammini ɗum woni yimɓele laamiɓe dogotoroyɗe ɓe noddata asakoɓe yimɓele ɓe ƴeela hono kañe dere darde muɗen kañe tiɗallaji ɗi joggi ɓe kolliti duɓe garan ɓe paabo ɗum cuuɗi dogotorojo gon to yoro so to fa yetto yo gorola wuro kila kañe e le laamu yoro so sikiraɓe ɗo katte ñalawma ha nder kabaruji meɗen ɗi hollitindi wiide ɗum woni sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo beete hande ɗi iɗi ni gube noddirtoɗe azawad kañe noddirtoɗe gaccaɗe ɓe gondi e memidirde kasen ɗum woni le nokku noddirteɗe année fils ɗum e tawede fo batu jokkitirtoɗe kaldale kawral ngal batu sappo e jonoɓe o joɗiki keñe ɗo bomako ɗo yoga haalaji ɗi fo joguitiɗe allahji gondi hakkunɗeɗo gueɗe gede yidde fu homo fu anni hayfa goddo nyalawma hande wiide kanyu addi uttinde dido basiji dum nokku no docteur anefis les régions kidalo dum e tawede fu be mbibe jewtoto wattu jono no curojo goddude wadde hakkunde mabbe de yalla yite ngan nifa ton hakkunde mabbe dal ngonnobe di do mobilaji didi be andanaka fu ko ngoni yama kanyen darti fa carbo yonki do won sebe goddo to tumbuto o yam do utti yite fewtede makko yite ngedu nangi mo kanko e sofer makko fu e fu e milena dogotorode wonde tonde walde ne no data gawol lamara bore wonde leedi ne endi hikka woni dum woni hitande tagal ko yibel mabbe taton keddile hen wakkane ngada no majere mabbe ko litindi wiide be jabanay dum won laamu hakkunde jojjine ton le sappo di lewru je hitande 2016 di won non sembe kabaruji dum jogino do be tande dum jojjo sanne hedaade hejo jamen ka fa hande kedde hedaade hon andir don no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam